Imanaya mama gaye mubuto invanamu ujabgawa mubi ingezahe raha kayangana shimimana yahu yahohanu nashizumu tima gushaka shaka ubwenge no gusesangura ibyiza imana yavuze y'ukuyizera azambikwa ikamba ryiza nuko ngeze muro wa munezero nabonye ibyiza byose imana ifite mbona yuko nkwiye kugira umwete ngo sinzasubire kwa satani mugenzi na ho mfite umunezero sinshaka kuzatsindwa n'urubanza ndasabira bo batamenye inzira y'agakizu mwami yatweretse.